Kahleni makhosi amakhulu. Kahleni insizwe endala ezaphuma emakhaza ohlale endabeni ngoba ziyoshela amathwala. Buyani nabo makhosi amakhulu sibahube ngebubu.
Thank you.